East African Central.
Sanya.
Professor J. Prince Northside.
Brother Man.
On the record.
Yeah.
Nini Yenu Tena. Nini Yenu. Jeza kwa Mdundo. I'll be there. Hello.
Cheza na miruka juu kama jero kwa mdundo mufe.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una jero basi njoo karibu na nini.
Hello.
Wale wanao cheza na miruka juu kama jero kwa mdundo mufe.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una jero basi njoo karibu na nini.
Hey yo, talk is cheap. Mdundo kwa speaker. Kwetu inaleweka dawadeni kulipo. Ni new flavor mpaka tamu unamwagika na leo mamba na jipa ta kwa bita mapipo. Tushato boa, hii ni international level na kubowa na kutowa kwenye kambi ya devil. Mwenye kisi kikali dema hula nyama. Mwenye pesa zaidi dema ndiyo wonekana. Shake baby wala sijulize. Ni handsome mama handsome na prof hizi. Linaunguwa shoka mpini unabakia. Amani kwa wana shoka unatoka huyo naingia. Ni chum ni kuchuma haino shadow wada ugume. Nipe ni kupe bila kero. Juu kwa juu ruka kama masai yero. Shini kwa chini kuma kama Jack Sparrow.
Hello. Wale wanao cheza nami ruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu na nini.
Hello.
Wale wanao cheza nami ruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu na nini.
Michakato ipo sawa, watu wote wanapagawa. Nipo macho 24 hours kama Jack Bauer. Watu wapo high kadhani wana mabawa. Napotaka kubanana, banana kisawa sawa. Luksa kukata kama una kiuno chepesi. Hii ni marathon bata, haina zengwe, haina kesi. Lord of mess, give me power, give me strength. We live together but we die separate. Usende macho juu, weji changanya udate. Gusa unas, haso upate, jomanake. Mikono juu, tunese kama tiara. And shake what your mama gave you, kama siyara.
Club bangers, club bangers. East Coast, West Coast bangers. Club bangers.
Hello.
Wale wanao cheza na miruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una jero basi njoo karibu na nini.
Hello.
Wale wanao cheza na miruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una jero basi njoo karibu na nini.
Huwa siongei sana, mara nyingi nipo counter. Naposimama mimi nyangema wote wanafiata. Jipe raha mpaka nafsi natakata. Na mbikito na midundo ya kweli, that's what I'm after. Usini beep kama kit kipo washa. Ninapo keep peace nipo deep kama rasta. Side to side, the bark and force, nice and slow. One, two, three, here we go.
Hello.
Wale wanao cheza na miruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu na nini.
Hello.
Wale wanao cheza na miruka juu kama yero kwa mdundo huse.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu na nini.
Hello.